kulankan looga hadlay amaanka degmada Baydhabo iyo deegaanada kale ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay madaxda maamulka degmada gudoomiyasha xaafadaha ururada haweenka qaar ka mid ah bulshada kulanka ka qayb galay ayaa sheegay inay qayb ka qaadan doonaan sidii maamulka ay ula shaqeyn lahaayeen xaqiijinta amaanka
waqtigii la hamarayna una ogna oo hadii Ilaahay nin suuro gali inta manka xaqdood hata xaqdood gees ayna seeno horta Ilaahay ka maadiyaa taasi tiidiya kale ana markii aan hasku qaada walbana la hamarayna una oo sadaha galka bulshada kaalantiyada ee bilka boqol qof oo soo bii boqol qof eeda walbiin soo biyaa waa ku bilaabay inay bilka tomaan saamayn laga deer afariteed wala inta ku jiraa ma wala inta ku jiraa ma helaan laakiin gurigeega wala inta ka furay laakiin hata ma Ilaahay ka maadiyaa
uno intu ku tanii haafadi geese shirna ku qabadahay oo maamul jeesha qayay in baahiya anti loo wacyi geli haafad ku hadala oo dibka aad shibla taro ida dhatiya lagala nan walkiin ku qadala ma leh anuma erfaday ha dadka wada ka heen wal wada qabsadeen
maylan hala isdhaxgalka bulshada meel fadayn inay bidu ku shaqeeyaan lan ka samayl raayna bidu salan hala oo baro meelo isku fadhiyo min jeelay fadhiin ibadna helaa la qaho mayl faday lan gundu mayl gargaare la roo gundudo mayl raayis yaal faday
kusimaha gudoomiyaha degmada Baydhabo Aadan Cali Aadan iyo Luul Isaaq Aadan oo ah agaasimaha xarunta nabadda ee Baydhabo ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay in nabadda iyo isdhexgalka bulshada laga shaqeeyo
nabadda walbadan aan ku shaqeynay ugtin degmada mayl raayis Baydhabo xasiin kula shaqeynay walbadan haas la qabanay nabadda haddii meel fayle marayta way ba falaana in la sii daadajiyo oo la deersii degmooyinka salaq deersiya degmooyinka nabada salaq hor la korlanka qaaday nabada degmadan Baydhabo hadda deertay roolkan oo hadda uu meel raayso walbadan una ku shaqeynay la kaheli saaka xoojiyana oo degmooyinka ka deersiyana
walaal hanu heerisa ka dhamaastaraan nabada asla gaadanay tan isin haal tiinu taasan asla gaadanay may kala ka daraane tuulooyin oo hadhow dhow oo maamulka degmada leey hoos kooyow yoon in nabada geysinay qofaan insha Allah uu ka maamulan
kulankan amaanka looga hadlay oo Baydhabo ka dhacay ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli magaalada Baydhabo ay ku soo qulqulayaan siyaasiin doonaya inay soo sharaxaan kursiga xildhibaanimada ee dawladda la dhisayo Siidaale Muuse Maxamed Raadiyo Risaala magaalada Baydhabo